Tekatova mu district ya Rengo eriko omusomesa bwe yagombye mu obwala ono navunaanibwa gwako kakana kubaana ab'obulenzi babadde asomesa n'abasulika ennenge awamu n'okabasanyanga abaana abawala ono no ye Hamani Jingo musomesa kusoma eriya Miracle Infant Junior School lisangibwa Katovu ku mudaala. Yakwatiddwa kyadiridde abaana be yakolako ebikolobero bino okugenda ne babuulirako bazadde baabwe nga tebawulira bulungi. Abazadde bano nabo ne batukiramu ne bagenda ew'omukulu w'essomero lino ye Musumba Nayiga era bw'ati naye n'ayita poliisi n'ekwata omusomesa ono era Ssebandeke Elisa ye ssentebe w'ekyalo kye Katovu Central yeebazizza nnyo Musumba Nayiga olw'obutabasuulirira kubanga osobola oggamu omukulu w'essomero n'agamba eddwaliro lyange ekiba
kiwa
kifa
bamuba fa kusende
naye bambi ye yakiriza nawaayo omusomesa we nga tatidde era omwogezi wa poliisi mu bendobendo lino eriyo Masaka afande twakasirye yategeezezza nti kituufu ono kagwensonyi ye yagombeddwamu obwala essaawa yonna wakutwalibwa mu kkooti.